Unanijua jua, fundi wako ni peti peti. Tukigawia na joto kwenye kimvua mvua. Tujifunike blanketi, tukitafuta watoto. Sura yako ya upole, sauti ya nitoa vipele vya ngozi. Kamu kama kange ya shilole, tena umbo lako mama uchokozi. Si kwa nchi, si taki. Sitani. Guy I one. Number one for me. My angel. Guy I one. Number one for me. My angel.
Safari, basi kwako nimefika, yeah. Tamu kama asali, ukinipa naridhika, yeah. Unanipeleka mbali, hasa pale ukinishika, yeah. Kifo cha mende chali, jasho linatiririka. Nimesha fungua moyo, nawe fungua wako nikae. Nipe bila choyo, na watoto tuzae. Si kwachi, si taki. Si kwachi we, si tani. Boy, you're the one. Number one for me, yeah, yeah. My angel.
Liza on the mix.